Wakama mujinyi asabye abantu olunaku olw'enkya bagenda okulonda okukakasa nga bagoberera amateeka n'okwewala eby'okusigala mu kifo bagenda okulondera kubanga kino kyanditaataaganya embeera y'okulonda abantu abalala ne balimu okulonda singa babeera nga bazzeewo obuvuyo olw'abamu ku bantu abayinza okweremeza mu bifo ebyo.
Please note that the envelopes containing results of the various categories shall not be opened at the sub-county.
Kunaku lw'okulonda tusaba bonna abeewandiisa nga balonzi mugende mu bifo ebironderwamu ba polling station. Era olwaleero tugenda okubalaga station nga bw'ebeera abantu bange ba staff bamaze dda okutegeka wano. Naye kakati lwakuyagala kusigala kumpi ne polling station mutandike okuleeta akavuyo. Mutandika okuteekawo embeera netiisatiisa bana abantu abatasobola ebyobubuyo ng'abakyala abantu abakadde n'abaliko obulemu n'olwekyo tubagamba nti oba ffenna tulina ekiruubirirwa kimu okubeera n'akalulu k'amazima n'obwenkanya n'emirembe ffenna tuweerezanganye omwagaanya opotinte buli omu asobole okulonda nga bwe kisoboka.
Wabula ekiseera kino bwe kituukidde nga bannayuganda bali ku bunkenke obutagambika oluvannyuma lw'akakiiko akavunaanyizibwa ku mayengo mu ggwanga aka Uganda Communications Commission nga kakulemberwa omukulu Nyombi Tembo kaggyeko enkola eya intaneeti okwetooloola Uganda yonna embeerera esewa kasattiro omu bannayuganda nga n'abalala beebuuza ki kye bagenda okukola ekigenda okuddako. Embeera eno mu Uganda kinajjukira nti kati emirimu egisinga abantu bagikozesa ku intaneeti era mu mboozi y'akafubo n'omukulembeze w'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu Uganda ekya National Entrepreneurship Traders Association eneeta mu bufunzi omukulu Thaddeus Musoke Nagenda agambye nti eky'okuggyako intaneeti kyakosezza nnyo ekisaawe ky'ebyobusuubuzi era ng'abasuubuzi bangi balimu okufiirwa nga balina n'ebibuuzo bingi bye bali mu kwebuuza mu kiseera kino obanga ddala n'ebitongole ebiwooza by'omusolo tebibateekeko empooza ey'amaanyi oluvannyuma lw'okutwala ekiseera nga tebasasula musolo kubanga ne intaneeti abakulu tebaana bakwogera ddi lwe bagenda kugizzaako oluvannyuma lw'okugiggyako olunaku olw'eggulo.
Kyatukoze bubi nnyo nti kyatuguddeko nga tetukyetegekedde. Okusookera ddala baganda baffe abaddukanya oba abaregulating ebiweerezebwa ku mpewo baatukakasa nti intaneeti egenda kusigalako naye okusinziira ku kiwandiiko kye tuwalabye kusookera ddala zibinakirainagambye bino byebintu bya social media kubanga baatukakasa kati ekitongole bwe kifulumya statement ate neyawukana n'endala eyasooka okufulumya tosooka kugyesigirawo ne bagenze maaso kubanga obuyinza babulina ne bagiggyako. Kyatukoze bubi ng'abasuubuzi nti kyatukutte tetukisuubira kuba nayinza nyirinyina ate sikisuubira. Intaneeti eno bw'ogitunuulira abantu abasinga batunuulira nnyo social media naye kati bizinesi zonna zadda ku intaneeti kizibu nnyo okuddukanya emirimu kati awatali bizinesi era kye twagala nnyo okwetegereza tutunuulire kati bizinensi ebitutabudde era kikyatubobbye omutwe bizinensi ng'etambulira ku poto ng'eya ifris egenda kukolebwa etya uale tinaba okutuddamu nga ffe abasuubuzi tekituweese penalite kati omuntu alina sitooka alina kulinda ebibuuzo bye tukyebuuza twagala okubyetegereza kubanga kyatubuddeko bubi. Ensonga endala transactions nti mbadde mbeerange ewange ninsasula gundya manja ebyo byonna bikoze eki olina kusituka n'ogenda mu banka oba nogyayo ATM awo tukyetegereza services ezo nazo zayimiridde ekyo